yasuza obubi amakeera kw'omuzuulira sireredde omukwano gwammwe wegunsumbuwa kubanga mundi ku mutima ate kaliki mbagedde kuba emmeeme gyesolokeera nga misa terisanyu lisinga lyayagala amwagala tugwadula okuba nze munnemya n'okwebaka kiringa okuzanya n'omuwala akwagala yeetega n'engwala olw'obutakusumbuwa mukkirize nti mwagala ssega w'abaagala so nga okwemanya kkomungu yakunsaasira pozza ate abafaanana nga bano mbeetamwa bowuubira jjambo okweyo n'olugendo babawuludde oli nawoza vamu otubuuze kyokka ensi eno bw'ogaana n'akuyita okweraga mbaamu ne gyendaga n'ebyeŋŋenderera kale bwe nkuwuubira jjambo gidde mutonyiigira manyi okuyombeeyo nayo ndwadde mbi naye nga ddagala ate bw'opima ebimu by'oyombera ekyo nkimaze kankola ekyandeeta nabumba wadde eddagala erivumula abaamaalo sam mathias bwe nsengeza ensonga ze wantuma ku kyatusomesa lwera ze zino ze nnambise kitwale ndi mutwe naye nga kitegeeza ensonga eyakuleeta oba kkolanga naawe gy'olina nga nzeera kati ate lwera egyenvuddewo paka owookola naye nga byatusomesa lwera weebiri nava eri nemba wano najja lwakkolanga bw'olaba abamu basomoka lwera lwa bufumbo yava ebulemezi paka ebusujju gye yafumbirwa ne lwera bwento bwe nkoze okumusaasaanya buli omu njagala mukwateko eyatambula muneebuuza nti nkikoze ntyoddi kyusakyusa lwera ne mmusa awantu watatonderwangako buli omu gyali gy'alaba omusana ogw'enkya n'ogw'ettunta ogwakaguba bulukira omuwendule laba nze njagala naali ewalala jjukira engeri gye yabonaabona mu paka kalimu kaakola eyo lwera gwe ntegeezesa okubonaabonako mu ngeri etuba okutuuka ku buwanguzi lwera bwe mukyusa n'atabooli n'ebeŋŋongo buli omu okubanga kimukwatako ekyakusomesa lwera gweki nze najja kola kunusi mu kyalo gwe nzaalibwa ekyatusomesa lwera gwe kunoonya waleti liziki kinoonya bw'otuula ogijja luddawa zijugira bwe nasomoka lwera mu kujja kulole amatooke wagulumbire wabula atandaba omanyi mujjuzi badiro eyeekaalwanga yeyasooka okundeeta ku kibuga omwami oyo yandeeta njolesa ekitone era sirulaka n'atutwala ne ku tivi kwe yasangibwa akola nayina ekidongo kye nneekolera ekyo kye nnalengezanga okuva mu buto paka mmwe kundaba olwo nankunguza paka ku rediyo era nimbalula endongo ku mpewo nnengeze ku rediyo twajazibwa Farida Likulumba eyatuyamba otutwala ku mpewo nnende nkyekole olwamala ebyo nanzizaayo mu kyalo engeri gye nnali nsoma ne tuddayo kibuga saasula ku kyalo ne nvimba ng'omukulu gwe baalabyeko ku tivi ne bampulizaako kkome ku rediyo endongo saagirekanga wakogenda okusoma nze neewuunya kitonne mbuto kyanfuŋŋana emyaka waayita ebiri obwongo buno ne buyiyanga nnyimba okusoma olwo ne bunjeemera era nnatandikira okufuna endowooza erowooza nti nsaana nve mu kyalo eno nneekonya engeri gye nnasomoka lwera yakatuubagiro naye ng'ate ekyansomosa lwera gwe mulimu gw'enkola siyinza kwegayazaamu yadde okuguzannyiramu gwansomosa lwera nga ntuuyanye yenvudde bwe mmulowoozaamu ne mmujjukira olumba nsaana nteeka ekitiibwa w'enkola eyo lwera gwe ntegeezesa okubonaabonaako mu ngeri etuba okutuuka ku buwanguzi lwera bwe mmukyusa n'atabooli n'ebeŋŋombo buli omu okubanga kimukwatako ekyakusomesa lwera gweki nze najja kola kunusi mu kyalo gwe nzaalibwa ekyatusomesa lwera gwe kunoonya waleti liziki kinoonya bw'otuula ogijja luddawa buli omu neerwera wesibwa muzannyo waliwo oli nga yatambuza bigere okumubuuka nga bambi yajja lwampireyo ekisa kya katonda kyekimugenderdeko okuyiyayiya n'aluka abaasomoka lwera w'ennyonyi ng'ali bulaaya ku kyeya noonya nsimbi naye abayize ekyabasomesa lwera mukimanye timunoonyaayo fyuca eyo sifujjo nakweraga abalunnyanja mu bizinga wa bugombe bo lwera waabwe baagobera ku mazzi nabo balimbizinga basebo ne banyabe yo banonya mpiyo bozanyisa lwera notabukika wave wamme kunote wajjalwa kuzanya buzanyi wabula ensonga gyotuwa mmanyi mumu lwakyo kkiriza okulemererwa ng'ate kuno kuzanyira emizannyo gy'egitusigo wazaalibwa lwera bw'oba ojjukira owewaffe oyo mulekenze enjagala obe n'owuwo ow'omwoyo kiyamba kinene okujjukira ebyasooka engeri gye wajjamu nekikuyambako okwezimba n'owangula olukagga tujyekembere mu kompetitioni tulage ekyatusomesa lwera ndi kunoonya waliti n'okwagalana kutuula emitima kuva embigambo kyenneekakasanga era ekituwanguza eno y'engeri mmwe tugenda okuyita okufuna abantu batunyumyengako nti bannagagga olufriendis ne visioni zibi nga zibumbujja n'abazikulembera nti akeezimbira eyo lwera gwe ntegeezesa okubonaabonako mu ngeri etoba okutuuka ku buwanguzi lwera bwe mmukyusa n'ataba oli n'ebeŋŋombo buli omu okubanga kimukwatako ekyakusomesa lwera gweki nzenajjakola kuno si mukyalo gwenzaalibwa ekyatusomesa lwera kwekunoonya waliti riziki kinoonya bwotuulo gijja luddawa oyo lwera gwe ntegeezesa okubonaabonako mu ngeri etuba okutuuka ku buwanguzi lwera bwe mmukyusa n'ataba oli n'ebeŋŋombo buli omu okubanga kimukwatako ekyakusomesa lwera gweki nzenajjakola kuno si mukyalo gwenzaalibwa ekyatusomesa lwera kwekunoonya waliti riziki kinoonya bwotuulo gijja luddawa.